Uma uhlane nozalo noma nabangani, nihlalele. Shaya inkomishi yetiye, ikuphe nixoxa ngakho. Ngiqonde ekutheni asithi nje, abantu bokugcina basenkonzweni oke wathokozela ukuba ndawonye nabo, kungonakele lutho. Ikuphe nixoxa. Isihloko sasematheni sasithini? Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini Fresh, ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBennet Diamond weChristian Networks. Ake ngikuphe umqondo ukubona okucabangayo. Kulula ukukholwa nguNkulunkulu ey'nhlweni zethu zemihla ngemihla. Sikhuluma ngalokhu nalokhuya, kodwa sikhulumi ngoNkulunkulu. Asibi nazo iy'ngxoxo esiyibiza ngokuthi ngezingoNkulunkulu. Futhi lokho kuthi uma kuqhubeka kwenzeka kusikhathi sinye sibanjwe kuyimanje, kusikhathi sinye sikhohlwa ngokuthi umangatsa kangakanani uNkulunkulu. Silibale ukuthi uNkulunkulu nguye oliqhaza elikhulu lalokhu kuphila kwamanje nokuzayo. Mhlawumbe ngakho ngoMose wanika umntana bakhe lo myalo laphaya kuDeuteronomy 6 verse 4 kuya ku-9. Yizwa Israyeli, uJehova uNkulunkulu wethu, uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho. Lamazwi engiyala ngawo namuhla aya kuba senhlizweni yakho, ubafundise wona impela abantwana bakho, uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho, wowalobe insikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Ngesikhathi sakwehlisa ukuthi uthini uNkulunkulu manje, zibuze ngena kanjani kokulana eduze nemanje lempilo yakho na? Ngokwemicabango yakho, kungakanani ukuxoxa ngoNkulunkulu ey'nhlweni zakho? Uwakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inamba yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.